Masithandazeni Nkosi ngoku siyakholwa. Sikholelwa kunyana kaThixo kwaye ngakho oku samkela ubomi obungunaphakade ngaye. Sihlangene ngoku kwakhona ngalemva kwemini okanye ngolu rhatya ngenye inkonzo. Siyakukholelwa wena Nkosi kwaye silindele kuwe kwaye siyakholwa wena Nkosi kwaye silindele kuwe kwaye uthe abo balindele enkosini baya kuhlaziyeka emandleni, baya kuntingela phezulu ngamaphiko njengeenkosi. Kwaye siyathandaza Thixo ukuba uya kusinika la mandla okuntingela phezulu ngobu busuku njengoko silindele kuwe. Sibulela wena ngaba bantu kunye noko bakuthethayo kuwe kunye noko bakuthethayo kum. Ndibulela wena ngaloo nto bawo bangamatye akho anqabileyo. Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba ngobu busuku ukuba uya kuzibonakalisa endleleni kubo abanezidingo ngayo. Ukuba kukho ukugula apha bangaphiliswa. Ukuba kukho intandabuzo engqondweni yomnye yisuse Nkosi. Kwaye sinike nje ubukho bakho kunye neentsikelelo zakho ngokuba siyazidinga Nkosi. Ukuko konke ukwanela kwethu. Kwaye ngaphandle kwakho asinakwenza nto. Siyathandaza ukuba uya kwamkela imibulelo yethu yako konke othe wakwenza. Egameni likaYesu Kristu sijonge phambili kwiintsikelelo zakho. Amen. Ningahlala phantsi kwaye nje kukuphola ngobu busuku bale cawa apha kunokuba bekunjalo kubusuku becawa ephelileyo. Sinombulelo kakhulu kubazalwane bethu abasebenze ngokona ukuzinikela ukufaka oku. Ndazi ababini okanye abathathu babo, umzalwane uMike Egan njengoko ndibona emva phaya kwaye ndimzalwane uMike nomzalwane uSothman. Mzalwane, ndiyakholwa uRoy Robinson nomzalwane uWoods kunye nabo bonke abesebenza apha bebila bezama ukuyingenisa ukuze sibe nalo myalezo ngoku okanye namhlanje. Ngoko sinombulelo. Ngoku ngentsasa icawa ezayo, iNkosi ivuma, ndifuna ukuba nenkonzo yempiliso, imithandazo yabagulayo. Kwaye siya kuyibekela inkonzo yempiliso ukuba iNkosi iyavuma. Ndiqaphele ngale ntsasa kukho imfumba yeetshefu apha, ndizithandazele. Kwaye ngethuba benithandaza kwaye nicula, ndizithandazele iitshefu. Kwaye ke kukho ezininzi apha ngobu busuku. Ke siyakholwa ukuba uThixo uyabaphilisa abagulayo. Obuninzi ubungqina obukhulu bempiliso phakathi kwethu nokunqumleza ilizwe. Kwaye sinombulelo ngoku. Kwaye ndicinga kwicawa elandelayo ndifanele ndimke kwethutyana. Kwaye sibambelele kakhulu nje kwimfundiso nakumyalezo. Ndacinga ukuba iyakuba yinto entle ukuba sibe nenkonzo yempiliso kuthandazelo yabagulayo. Kwaye siyathemba ukuba uThixo uya kusipha ithuba elimnandi. Ngoku abanintsi benu bamelwe ukuqhuba iimayile ezininzi ngobu busuku. Ngoko bendithetha namaqela ngaphaya eBlue Ball Cafeteria namhlanje apho bendinedinala. Abaninzi abantu abalungileyo ndifumene ukubamba izandla zabo nokuthetha nabo. Abantu endingazanga ndadibana nabo ngaphambili abaza apha ebandleni. Kwaye ndinombulelo ngabahlobo abanjalo kwaye ndifuna ukubulela ngamnye kuni nonke. Abanye babo bachole amaqunube amnyama baze basiphathela. Omnye usiphathele ibhekile yenyobanyoba okanye molasses ndiyakholwa ibiyiyo nezinye nje izinto. Akuyazi ukuba kuthetha ntoni oko. Kwaye ngobe ntsasa ndiyeza kwaye ndiphume endlwini ngamanye amaxesha phaya. Ngenye intsasa kwakukho umzalwane uthile phaya wayemli kakhulu engenampahla nezinto wafuna mna ukuba ndiye kumfunela impahla ezithile. Ndaqalisa kwaye ndaphantse ndakhubeka kwibhekile yamaqunube amnyama ihleli phaya. Ndathi ubuzisela amaqunube amnyama wathi hayi andikhange ndibe nanto yakwenza nawo. Bendilapha phambi kokukhanya kwemini kwaye ebehleli apha ngoko. Kwaye ibingumzalwane wam olungileyo uRudel bewazisile wona kum. Kwaye ke ezo zinto ndiyazibulela ngokuqinisekileyo. UBilly Paul uchaphazele nje kum kumathutyana ambalwa adlulileyo ukuba phakathi kweli bandla ngobusuku bathathe umnikelo oko kum. Ndiyanibulela ngaloo nto, andikhange ndifune nikwenze oko. Ndiyabulela nje imigudu yenu nokunjalo, kodwa oko bekungeyomfuneko. Kwaye kodwa iNkosi inisikelele. Niyazi iBhayibhile ithe, njengoko wenze njalo kwaba bancikana, baba, ukwenze kum. Ngoku bendithetha kuni ngomyalezo othe ngqo kakhulu. Kwaye ndi abanye abantu banengcabango zokuba ndicinga ukuba uYesu uza kubuya kusasa okanye ngobu busuku. Ndinjalo. Ngoku andithi uyakwenza njalo. Kwaye kwakhona angangabuyi kwiveki ezayo. Kwaye kungaba ngulo nyaka uzayo. Kungaba lishumi leminyaka. Andazi ukuba ubuya nini. Kodwa kukho nto onye endifuna usoloko uyigcine engqondweni. Ube ulungile ngawo wonke umzuzu okanye iyure, yabona? Ukuba akafiki namhlanje, angaba lapha ngomso. Ke kugcine oko nje engqondweni yakho ukuba uyeza. Kwaye andazi ukuba iyakuba leliphi ixesha eliyakuba yiyure yam yokugqibela kulo mhlaba. Kukho nabani waziyo kuthi. Kwaye akukho namnye wethu waziyo ukuba ubuya nini. Akazi kwayena buqu ngamazwi angawakhe. Wathi uba ukuphela owaziyo ukuba uya kubuya nini. Nonyana akazi ukuba uya kubuya nini. Kuxa uThixo ethumela yena kuthi kwakhona, kodwa sijonge ukuza kwakhe. Kwaye ukuba akabuyi kwisizukulwane sam, angafika kwesilandelayo. Ukuba akafiki kwesiya, uya kubuya kwesilandelayo. Kodwa ngokwam andiboni nalinye ixesha eliseleyo. Nje ndi kum ingenzeka nakuphi na umzuzu. Ngoku loo nto ayithethi ngoku ukuba uza kubona amazulu eguquka nako konke. Oko ayikokubuya endithetha ngako, ndithetha ngoqhilo. Yabona wenza ukuza okuthathu. Uza ngonyana abathathu amagama. Uza ngobutrinity isenyana moya oyingcwele. Yabona konke okwako uKristu omnye, uThixo omnye lonke ixesha. Ngoku siyazi, ezisa imisebenzi emithathu yobabalo, ugwetyelo, ungcwaliso, ubhaptizo lomoya oyingcwele. Yonke into kuThixo igqibelele ezithathwini. Kwaye ngoko uza kuqala ukuza kuhlangula umtshakazi wakhe. Uyeza okwesibini njengoqhilo ukuza kuthabatha umtshakazi wakhe. Uyeza okwesithathu kunye nomtshakazi wakhe ukumkani nekumkanikazi. Emva apho xa abanintsi belindele ukuza. Kodwa esiza ngeli xesha akukho namnye kuphela ngabo bakulungeleyo abayakwazi xa ebuya. Uyakubakho nje ukungabikho kwabantu. Abasayikwazi ukuba kwenzeke ntoni kubo. Bayakususwa nje bemke ngesiqubu. Kwaye bayanyuka nje banyamalale, baguqulwe ngesiquphe ngokuqhwanyaza kweliso. Ngoko nje lungela oko, iyakuba yembi kakhulu ngenye intsasa, ukulahlekelwa ngomthandayo, akukho namnye uyakubafumana. Ayisiyayikuba yembi kakhulu, ukwazi ukuba yenzekile, igqithile kwaye uyiphosile. Ngoko zigcine phambi koThixo. Ngoku kwiveki elandelayo inkosi ivuma ngomvulo olandelayo kusuka kwiveki ukusuka kulo mvulo. Ukuba uThixo uyavuma, ndiza kuthatha usapho ndilubuyisele eArizona apho baya khona esikolweni ukuze ndibuye. Ngoku andihambi ndiye phaya, andinazinkonzo zokuba ndibe phaya. Andifane ndibe seArizona, ndimka ndibe kwenye indawo. Ndikhuphela umfazi phaya. Umvulo olandelayo, ndibuyele apha kwakhona. Ndiyakusukela apha ndiye eBritish Columbia. Ndibuyele eColorado. Ndiyakuba seArizona kwakhona xesha lithile kufutshane neKrismesi. Nje kwimizuzwana imbalwa kade ngokwaneleyo, mhlawumbi ezimbini okanye ezintathu iintsuku, ndidibanise usapho. Ndibuyele apha ngeeholide zeKrismesi, inkosi ivuma, ndibe nenkonzo ngeveki yonyaka omtsha apha. Ngoko ke ndilapha ngobuqu, ngobuninzi. Ngokuphindwe kalishumi ngaphezu kwaphaya, ngokuba asinalo naliphi ibandla okanye naziphi na iinkonzo phaya. Akukho nto sinayo phaya ke ngendlela yenkonzo yebandla. Yinto enye embi malunga nayo, andinandawo yokuthumela abantwana abanokuyiva le miyalezo njengabantwana benu abayivayo apha. Kwaye kuphela kwegxeke esinalo, kodwa baphile gqete bonke. Iyeyomileyo, ishushu, imozulu eyomileyo, kodwa bonke abantwana bakhangeleka bephile gqete. Andikho phaya ngokwaneleyo ukwazi ukuba inempilo okanye ayinampilo. Ndiseluhambeni, kwaye ndiyaqikelela ndazalwa nje ndingumhambi. Umfazi wam undibiza, ndiyazi ukuba ulapha, ke ndiza kufumana oku emva kwenkonzo. Niyazi nonke. Ibizwa laa nto ngokuba yintoni? Imimoya eguquguqukayo, okanye imimoya endlongondlongo, okanye nokuba yintoni niyazi, intlabathi eguqukayo. Okanye ndisoloko ndiseluhambeni ngamanye amazwi. Kwaye ndibe nditshatile ngoku 22 eminyaka. Kwaye ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ndingongaziwayo endlwini, ngokuba ndifanele ndibe ngohambayo. Kodwa ndijonge elo xesha lokuba xa sizinzile kumhlaba wasekhayeni ngenye imini, kodwa ngoko imfazwe iyaqhubekeka, ke masibe semthandazweni. Sukulibala, kwicawa ezayo kusasa, inkosi ivuma, zisani abagulayo benu nabaxhwalekileyo. Yizani ngethuba, fumanani iindawo zenu kwaye mhlawumbi kukho iqela lokuthandazelwa. Iya kufuneka sinikezele ngamakhadi okuthandazelwa. Ukuba akakho awoneleyo, asisayi kunikezela ngamakhadi okuthandazelwa, nje okwaneleyo ukwenza umgca omncinci nje emibini okanye emithathu okanye into ethile. Kodwa siya kunikezela mhlawumbi ngamakhadi okuthandazelwa, ke mhlawumbi siya kuyenza malunga neyure phambi kwenkonzo yesiqhelo. Leyo endicinga ithatha iya kuba sisibhozo, isibhozo okanye icala lesibhozo, baya kunikezela ngamakhadi okuthandazelwa. Uvula inkonzo, nikezela ngamakhadi okuthandazelwa ngecawa elandelayo kusasa. Kwaye qiniseka ukuba lapha ngokwe zisani izithandwa zenu babekeni phaya. Kuya kuba mnandi kwaye kupholile enkonzweni ukuba bayagula, kwaye siyakwenza konke esinako ukubathandazela. Enkosi kwakhona ngomnikelo wothando. Kwaye ngoku siza kufunda elinye lamazwi kaThixo ngobu busuku. Kwaye lungela esi siganeko sobukho bakhe kwakhona ukusizisela ilizwi lakhe. Ngoku siyazi ukuba sinokufunda isicatshulwa, kodwa uThixo kufanele atyhile umongo, yabona? Singathatha umxholo, kodwa uThixo kufanele atyhile umongo. Kwaye ngeli thuba nisatyhila ngoku kwincwadi kaYeremiya, isahluko sesibini, ndifuna ukuthi ndiyavuya ukuba kunye nathi umzalwane uLivale, olungileyo umzalwane enkosini. Kwaye ndiyacinga apha umzalwane apha andilikhumbuli igama lakhe, umzalwane Willard Grace. Kwaye ndibona umzalwane waseArkansas, umzalwane uJohn kunye nabo ukusuka ePoplar Bluff jikelele, nomzalwane uBlair kunye umzalwane Jackson, nomzalwane uRudel nabaninzi endingakwazanga nje. Fonela ukukwazi ukubiza wonke umntu ngegama, kodwa ndikwazi nje ukuyenza loo nto, kwaye niyaqonda. Umzalwane Ben Bryant ndimbona ehleli apha, soloko engu-amen wam ekoneni ngethuba ndi. Wonke ubani uyamazi uBen ngelizwi lakhe. Sasihleli eCalifornia ngelinye ixesha, ndandishumayela umyalezo kubantu baseBhaptizi phezulu phaya entlanjeni. Babe nentente enkulu apho, kwaye babebanintsi oongqondo-ngqondo bamaBhaptizi. Andizange ndive u-amen ukusuka naphi na, uyazi, ukoyika ukuba abanye babafazi baqhekekelwe sisiqabi ebusweni babo. Kwaye ngoku into yokuqala uyaziyo, ndabona inyawo ezimbini ezinjengezo zibheka phezulu emoyeni, nezandla ezibini ezikhulu neenwele ezimnyama zidlikidla phaya kukhwaza amen ekhala ngolo hlobo. Ndaza ndajonga ezantsi ndathi, Ben uvela phi? Wayesenza u-amen ngenene. Ndibona umfazi wakhe khangela kancinci. Kulungile, uyaphulukana nokuncinci kwezanwele zimnyama, kodwa kulungile konke, uyazi. Sukukhathazeka malunga noko. Ndizenzile ezamu kwixesha elide elidlulileyo. Ke ngoku ningalibali ukuthandaza. Ngoku ngelithuba singena kwicala elinyanisekileyo lenkonzo, khumbula ukuba sifunda eli lizwi, ngoko uThixo uya kulisikelela ilizwi lakhe. Alisayi kubuyela kuye lilambatha, kodwa liya kukuzuza oko beliphumele kona. Kwaye ndiyazi ekufundweni kwelizwi ndiyakusoloko ndilungile. Xa ndifunda ilizwi, uThixo uya kulihlonipha ilizwi lakhe. Ngoku masiphakame ukuhlonipha ilizwi lakhe. UYeremiya isahluko sesibini, ivesi yeshumi elinesibini neyeshumi elinesithathu kaYeremiya wesibini.
Be astonished, O heavens.
Mangaliswani, O mazulu, yile nto, nibe namanwele noyike, niqothole kunene, utsho uYehova. Ngokuba benze ububi obubini abantu bam, bandishiyile mna thende lamanzi aphilileyo. Bazambela amaqula aqhekekileyo angena akanakugcina amanzi. Masithobiseni iintloko zethu ngoku. Thixo othandekayo, lifundiwe ilizwi lakho. Kwaye siyathandaza ukuba uya kulihlonipha elalizwi, kwaye usinike ngobu busuku umzekelo okanye ukusondeleyo nalo. Njengoko sijonge kwiintsuku ezigqithileyo, uSirayeli njengemizekelo, Njengoko iBhayibhile isifundisa ukuba singabona oko wakwenza kubo xa balithobelayo ilizwi. Sibona owakwenzayo kubo xa bangalithobeli ilizwi. Kwaye sifunde emasikwenze. Ke siyathandaza ukuba uyakuthetha nathi ngobusuku ngendlela ekhethekileyo kakhulu. Ukuze sazi ukuba singaziphatha njani kulo mhla, ukuze sifunde kule ntsasa esiphila kuyo. Oko sikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Ndifuna ukuthetha ngobu busuku kumxholo nje okwe ixesha elifutshane ku amaqula aqhekekileyo. Usirayeli wenza izono ezimbini ezikhulu. Uthixo uthi bemkile kuye ithende lobomi baza bazambela amaqula okusela kuwo. Ngoku yinto ethile isizathu sokuba ndicinge ngesi sicathulwa sesowuba sihamba kunye noko bendikutsho kule ntsasa yale yure esiphila kuyo nesizathu esixakekela sona. Kwaye sijonga kuSirayeli njengomzekelo ukuba wayeyintoni uThixo, wasoloko wahlala eyinto enye. Kwaye kukho into enye uThixo wakha wayihlonipha, leyo yayiyindlela yakhe awayinika abantu. Kwaye xa baphuma kuyo loo ndlela, waze uThixo wanyeliseka. Kwaye uThixo wenza abantu babandezeleka ngenxa yokumka koko wayebaxelele kona ukuba bakwenze, nokuba yayiyintoni na. Wade wabanika nomthetho, ungachukumisi, ungaphathi, ungangcamli. Hayi nje ngobubi bokuyenza, kodwa ngobubi bokungathobeli oko athe kwenze. Kwaye kusoloko kungena kubakho mthetho ngaphandle kwesohlwayo ngomthetho. Ngokuba ukuba kukho sohlwayo ngoko, umthetho awubalulekanga ngaphandleni kokuba ube nesohlwayo umthetho. Ngoku sifumana abakwenzayo ngaloo mhla kubonakala kuhambelana kwesikwenzayo namhlanje, abakwenzayo abantu becawa. Ngoku sibona into engaqhelekanga apha. Ingaye engaqhelekanga kwabanye abantu xa wathi ni bazombela amaqula aqhekekileyo. Ngoku mhlawumbi abanye benu abalazi ukuba yintoni iqula. Bangaphi abalaziyo yintoni iqula? Kulungile, ubunisi benu ukuba wakhe wakhuliswa efama uyazi ukuba iqula yintoni. Ndikhumbula ndasela intsholongwana ngokwaneleyo kwelinye ukwazi into iqula layiliyintoni. Shumayela emaphandleni apho ezihlahleni, apho uya kuba namaqula amakhulu amanzi elapho phandle emvuleni uyazi, kwaye libe lidala kancinci. Kwaye ngoko intsholongwane ngexesha lasebusuku ziya kungena kulo. Kwaye ngoko ndiyawazi amanzi equla yintoni. Iqula yindawo into eyombiweyo emhlabeni ukuthatha indawo yomthombo. Apho abantu bengenawo umthombo ngoko bafumana iqula. Ngamanye amazwi, iqula litanki elenziwe ngumntu okanye umthombo owenziwe ngumntu emhlabeni. Athi umntu awombe ukuqokelela amanzi awasebenzise. Abanye babo bawasebenzisela amanzi okuhlamba, abanye bawasebenzisela amanzi okusela nendlela eyahlukeneyo mhlawumbi. Onke amanzi ngelinye ixesha ebesiqhele ukuwafumana bekusequlini. Siqhele ukuba nento endala ekufuneka uyijije, ijikeleze ukunyusa amanzi. Inebhekile incinci kuyo ukukukhuphela amanzi esuka equleni. Ke siqaphela into enye malunga nequla eyahlukileyo kumthombo. Ngoku iqula liyakoma. Iqula alinakuzizalisa ngokwalo. lona li alithembekanga akuna kuthembela ekuleni kufanele lithembele kwaye lixhomekeke emvuleni ena ehlotyeni okanye ebusika nokuba yintoni ngamaxa amaninzi ngexesha lasebusika xa ikhephu nemvula ifika ize iqengqelekisele amanzi iwase equleni kwaye ukuba ithi ingawafumani loo manzi uze wena akubi nawo nawaphi amanzi yiloo nto yonke yome kwaye ayinakuzizalisa ngokwayo iqula elidala alinakuzizalisa ngokwalo ifumana ukuzaliswa kwalo kwimvula ezithi zine kwaye ndifuna ukuba uqaphele enye into malunga nequla ngamaxa amaninzi ufumana okanye indlela elaliyo endaweni yethu iqula ngamaxa amaninzi ihoko yenkuku imalunga nokuphindiweyo kabini ukulingana nendlu kwaye babesoloko beqengqa amanzi ukusuka ehokweni ukuya equleni ndiyalikhumbula elaa qula lidala lo mthombo phandle phaya xa laline xa umbhobho wamanzi uwasa kulo ngqo ukusuka ehokweni izalisako ukusuka ehokweni ngoko ke amanzi athathwa eluphahleni lwehoko apho zonke izilwanyana zinyathela yonke indawo esitalini nabo bonke ubumdaka basehokweni buhlala phezu kwehoko ngamaxesha okoma kuze ngoko aze amanzi aze ahlambe konke ukusuka eluphahleni ukusa emjelweni owenziwe ngumntu aze ase kwisityhali esenziwe ngumntu aze ase kwiqula elenziwe ngumntu kwaye ukuba akukafumani imbutyulelo andazi ukuba ufumene ntoni na xa ufumene iqula ewe mhlekazi kuko konke okwenziwe ngumntu kwaye nje emdaka kunokuba ibinokubakho uyazi sasiqhele ukubiza sasinesihluzi selaphu kwelinye wakhe wayazi ukuba yayintoni loo nto kufuneke ubeke ilaphu lesihluzo kulo ukubambisa zonke iintsholongwane nezinto ezisuka kumphezulu wehoko kunye nokujikeleze loo ndawo kuze kuyigalele ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ukuya equleni kwaye sasiqhele ukubeka ilaphu lesihluzo kulo ukubambisa bonke ubulembu nezinto esina ngoba oko kwakungenakubambisa uqobo lobumdaka yayibambisa nje izinto ezinkulu ezihla phezu ziwele kulo irhorho inokuwela kulo kodwa incindi yerhorho ihambe namanzi ke unembutyulelo ngenene xa unequla elidala elimdaka kwiintsuku ezimbalwa uvumela la manzi abe phaya aze abe ngadamileyo uyeka amanzi ame equleni abangadamileyo kwaye azala ngamasele namacikilishi neenyoka sasiqhele ukuyibiza oonojubalala into ezincinci andiyazi nokuba asizoncukudu zizi andinakho andiyazi ukuba niya kuyibiza ukuba zintoni kodwa izinto ezincinci zingena emanzini esiyibiza ngokuba ngoonojubalala yazi ukuba yintoni bangaba bayaziyo ukuba ndithetha ngantoni owu kutheni ngokuqinisekileyo nonke bafo basemaphandleni niyazi
gets it all full of stagnation.
Igcwala konke kukudama kwaye ezi zithandi kudama ziza nalo iye nje ize ngokuba idamile kwaye ngokuba idamile ibiza izilwanyana ezithanda izinto ezidamileyo kwaye kuko okufana neecawa zethu namhlanje ndicinga ukuba sishiye esinye sesono esikhulu ethe icawa yasenza namhlanje njengosirayeli ngoko imshiyile yena ithende lamanzi aphilileyo zazambela awenziwe ngabantu amaqula kwaye iba yindawo yokuhlala zonke izinto ezithanda elo hlobo lwamanzi amacikilishi amasele nazo zonke iintlobo zeentsholongwane ezingcolileyo zihlala kulo ngokuba litanki elenziwe ngumntu kwaye kweli tanki ezi zinto ziyahlala umzekelo ogqibeleleyo wamahlelo ethu namhlanje ngoku uthi mzalwane ubranham kutheni ubetha kwaba bantu kalukhuni ifanele ibethe ifanele ibethwe ibaleke ngokuba iyakwenza olwaphawu lwerhamnxa ekugqibeleni khumbula oko kuyinyaniso iya kuba luphawu lwerhamncwa, ihlelo liya kukhokelela ngqo kuyo, isendleleni yayo kanye apho ngoku ukunyanzela ngamandla. Jonga kubukhosi baseRoma, yiloo nto kanye iyabakhokelela kuphawu lokuzibophelela. Uyafumanisa ukuba kukho mntu unokuthenga okanye athengise ngaphandle kophawu lwerhamncwa kufanele abe nalo. Kukho iindidi zabantu ezimbini kuphela eziya kuba semhlabeni, abo banotywino lukaThixo nabo banophawu lwerhamncwa. Iindidi ezimbini kuphela, ke kuya kufuneka ube nenye okanye yimbi. Iya kuba kukuzibophelela iphawu lwenkolo, ubophelelo lwenkolo, kwaye iya kuba nophawu lwerhamncwa. Njengoko sifunda, sifumanisa ukuba iRoma yayiyi kwaye iya kusoloko upha okanye irhamncwa. Ngokuchanekileyo, akukho ndlela yokufumana enye into engenye iRoma. Kwaye yenza ntoni iRoma? Yayiguqukile ukusuka kwiRoma engumnquli zithixo ukuya kwiRoma yoopopu, yaza yaba nenkqubo equlunyiweyo, inkqubo kazwelonke eyanyanzela bonke abantu kuloo nkolo inye okanye babulawe. Kwaye kuyinto engaqhelekanga ukuba le United States ibonakale embonisweni kwaye injengemvana, kwaye imvana ineempondo ezimbini ezincinci, amalungelo oburhulumente nobucawa. Kwaye emva kwethuba, xa oko kwakuyimvana, sifumana ukuba yathetha njengerhamncwa kwaye yasebenzisa lonke igunya libe linalo irhamncwa ngaphambi kwayo. Kwaye iBhayibhile iyasixelela ukuba bathi masenze umfanekiso kwirhamncwa. Kwaye iBhayibhile iyasixelela ukuba bathi masenze umfanekiso kwirhamncwa. Umfanekiso yinto enjengenye into ethile, kwaye singabona kanye ngoku ukuba kwimo yokuzibophelela icawa yenze iqumrhu leecawa zehlabathi engumfanekiso kumandla aseRoma, kwaye iya kunyanzela phezu kwabantu into enye eyathi iRoma yonqulo zithixo yayenza okanye iRoma yophophu eyakwenza. Ke akukho ndlela yimbi, akukho nto yimbi, kodwa oko yinyaniso. Kwaye yiloo nto ndiyibetha kwisigaba sam, kwixesha lam, ngokuba kufuneka ibethwe. Ubizo luyangena ukuba phumani kuyo bantu bam ukuze ningabi nabudlelwane ngezono zayo. Ngoku ndikufanisa oku nala amdaka anyukunyuku amaqula, ulithende lobomi, ungamanzi aphilileyo. Kwaye umntu ukushiyile oko waza wazambela amaqula anokubambisa kuphela ukungcola, kuphela kwento anokuyibambisa. Kwaye yiloo nto obuhlelo obuyenzayo ubambisa yonke into ethi ize nefuna ukuzimanya. Bakulungele ukuyithatha ukuba inemali okanye inokunxiba ngendlela ethile. Nokuba bangobani basuka phi, baya kubathatha nakanjani. Ngoku siyafumana kwakhona ukuba oluphawu lwerhamncwa elaliqulunqwe apha, iMelika linani leshumi elinesithathu, yayizalwe namazwana alishumi elinesithathu, yayineflegi eneenkwenkwezi ezilishumi elinesithathu, imigca elishumi elinesithathu, kwaye ikwavela nakwizityhilelo isahluko seshumi elinesithathu. Kwaye iMelika yaba soloko ingumfazi imelwe kwiingqekembe zethu. Kwaye intloko yendiya kwipeni yimbonakaliso yomfazi. Siyazi loo nto, siyazi imbali yayo. Yonke into umgqala wenkululeko, nayo yonke enye into inkululeko, isimo senkululeko siyiyo yonke into umfazi. Umfazi inani leshumi elinesithathu, yabona? Ngoku kuhle ukuzibona ezo zinto. Kwaye ngoku ndiqikelele ngesityhilelo esivela kuThixo okanye umbono ngo-1933 ukuba izinto ezisixhenxe ziya kwenzeka phambi kokuphela kwexesha. Kwaye ukuba enye yazo yokuba uMussolini ngoku owayesiba nguzwi lakhe uya kuba nguzwi lakhe. Kwaye futhi uya kwenza ungenelo kwaye ahle aye eTopiya, kwaye uya kuyithatha iTopiya. Kwaye umoya wathi uya kuwa enyathelweni lwakhe. Andazi nokuba kukho abakudala abasashiyekileyo emnqubeni xa ndikhumbulayo ndisitsho kwiholo kaRedman ezantsi apha xa sashumayela emininzi iminyaka egqithileyo. Ingaba kukho omnye esakhiweni ngobusuku owashiyekayo ezantsi phaya kwiholo elidala likaRedman xa ndashumayela loo nto? Xa babe ne-NRA phandle kudala kakhulu kumjikelo wokuqala ngexesha lokuphatha kukaRoosevelt. Ndiqikelela ukuba kukhona mnye apha. Ingaba ukhona? Omnye, nankuya omnye. Ewe, unkosikazi Wilson, ndiyamkhumbula. Umfazi wam ehleli ngasemva. Ababini abaseleyo kwisizukulwane esidala sabo kulamini. Oko xa bathi le NRA luphawu lwerhamncwa, ndathi akukho nto kuyo, konke konke. Uphawu lwerhamncwa luzi apha lusuka eRoma, kwaye ayinakuba luphawu lwerhamncwa. Kwaye ngokukhumbula ukuba ezi zinto zatshiwo. Kwathiwa uAdolf Hitler uya kuphanziswa ngesiquphe, kwaye uya kuqhwaya imfazwe kwiUnited States, kwaye baya kwakha enkulu into elitye abaya kude bahlale kuyo, kwaye apho kanye amamelika aya kufumana isikhulu isohlwayo kule nto, kwaye yayingumgca weSiegfried kwishumi elinanye leminyaka kwaphambi kokuba yakhiwe. Kwaye ndathi kodwa uya kufika esiphelweni, kwaye iStates iya kuphumelela imfazwe. Kwaye ndathi ukuba kukho iizim ezintathu, iNazism, fascism kunye necommunism, kwaye ndathi ziphelela zonke kubucommunism, iRussia iya kuzithatha zonke kubucommunism. Kwaye ndathi inzululwazi iya kuba nkulu kakhulu, umntu uya kuba krelekrele ngenene de avelise izinto ezininzi ade abe uza kwenza inqwelo mafutha ekhangeleka njengeqanda eya kuba nefana negilasi ephahleni lwayo, kwaye iya kulawulwa ngamanye amandla kunevili lokujikajika. Kwaye banayo loo moto. Kwaye ndathi ngoko izimilo zabafazi bethu ziya kuwa de ukuya kuloo mpalalo yezinto de babe baza kuba lihlazo kwizizwe zonke. Baza kunxiba iimpahla zamadoda, baza kuqhubekeka bekhulula iimpahla zabo de ngokwenene baze behle bengathi baneempahla zangaphantsi kubo kuphela oko. Kwaye ekugqibeleni baya kuza ekunxibeni nje igqabi lomkhiwane. Kwaye ukuba uyaqaphela kulinda ixesha ilife wenyanga iphelileyo babe naye umfazi enegqabi lomkhiwane, kwaye ngumuntu zomtshawa ngorhatya okanye idyasi abayinxiba ngorhatya. Iyabonisa, ungabona ngaphaya kwayo kuphela ligqabi lomkhiwane elifihla nje iindawana ezithile zomzimba wakhe neendawo zokubophelela okanye iziqhoboshi, iimpahla zokuhlamba ezingabotshwanga. Umntla wayo iveza umzimba. Kwaye zenzeka njani ezo zinto? Ngoko ndathi ndibona umfazi emile eUnited States nje ngekumkanikazi enkulu okanye into ethile, kwaye wayemhle ukumjonga kodwa engcolile entliziyweni yakhe. Waze wazenza izizwe zanyathela zahamba ngokunyathela kwakhe. Ndaza ndathi ekugqibeleni wandixelela ukuba ndijonge emva entshona kwakhona, kwaye xa ndenzayo ndabona ikhangeleka ngathi njengoko yayinjalo ilizwe liqhushumbile, kwaye njengoko ndandinokubona yayingeyonto kuphela inkuni namatye aluthuthu evuthululwe ekhutshwe emhlabeni, kwaye ezi kwakufanele zenzeke phambi kokuphela kwehlabathi, kwaye ezintlanu kwezisixhenxe sezenzekile kwiminyaka engamashumi amathathu anesithathu. Nako ke apho sikhoyo emva esiphelweni sexesha. Kwaye ndathetha ngokuchaseneyo nolwanqulo lobuhlelo ngelo xesha, kwaye ndisakholelwa ngobu busuku ukuba ngumgqobhozo, ukuba ibe yindawo apho obumdaka bubalekela khona. Andikholelwa ukuba uThixo angade athathe into enjalo kwibandla lakhe, ngokuba kufanele ukuba izalwe ngomoya kaThixo ize ngoko icocwe phambi kokuba ibizwe ngokuba yeyakhe. Umzimba ofihlakeleyo kaKristu sibhaptizelwa kuwo ngobhaptizo lukamoya oyingcwele. Ewe, le nkqubo yeliqula ingumzekelo ogqibeleleyo wehlelo. Indoda esisilumko ifanele ijonge kwaye ingaze iye kuyo, ngokuba uThixo uyiphuhlisile kwizigaba ukuba uchasene nayo kwaye akazange asebenze ngayo. Lonke iqela lonke ixesha indoda ivuka nomyalezo njengoLuther, Wesley kunye nokunjalo noSmith noCalvin kunye nabo. Xa baqala umbutho, uThixo wayibeka into eshelfini kwaye zange ayityelele kwakhona ngemvuselelo. Jonga ngembali, zange kubekho ixesha apho uThixo wathatha ihlelo wenza imvuselelo kulo naphi na. Ngoko ngembali nangeBhayibhile ibonakalisa ukuba yinto engcolileyo emehlweni kaThixo. Ke andifuni nto yokwenza nayo, kwaye yiloo nto ndichasene, ndizama ukukhupha abantu kuyo. Simenyiwe njengakwisirayeli kangangokuba kungoko ukuba sikhangele kwisirayeli ngokomzekelo. Ba ngalo lonke ixesha behleli ngelathende babelungile, kodwa xa bazihambelayo amaqula inkqubo ezenziwe ngabantu, waza uThixo wabashiya. Uya kusenza kwa into enye nathi. Bamshiyile yena thende lamanzi aphilileyo, yayisisikhalazo wayenazo uThixo ngakubo, ukwenza into abanokuthi uyakubona esikwenzileyo. Ngoku xa sisexesheni lohambo lukaMoses, xa uThixo ngobabalo wabanika umprofeti, wabanika intsika yomlilo ukuba ihambe phambi kwabo, wayingqinela yona ngemiqondiso nezimanga. Ubabalo lwalubanike zonke ezi zinto. Israyeli futhi wayesafuna wabona umthetho, balwalwa ubabalo ukuthatha umthetho. Yiloo nto kanye abantu bayenzayo namhlanje, bayalala ilizwi, bathatha inkqubo yobuhlelo ngokuba koko banokwenza loo nto bayifunayo baze baqhubekeke nje. Kodwa akunakuyenza loo nto kuKristu. Kufanele uze cocekileyo nacacileyo ukuze ube kuKristu, ukushiya umthombo ompombozayo ngenkqubo yenziwe ngumntu okanye iqula. Ungafane ucinge umntu esenza loo nto? Ungafane ucinge imeko yengqondo yomntu onokusela kwamatsha umthombo ompombozayo aze ashiye oko ngenxa yequla elenziwe ngumntu elinamasele namacikilishi nonojubalala nento yonke enye kulo? Ayikhangeleki ibhadlile ukuba ibe yelungileyo, kodwa njengokuchanekileyo yiloo nto abantu abayenzileyo. Bashiye ilizwi, imvelaphi namandla ethende likaThixo lenyaniso, bayokusela kwiqula bazenzela amaqula. Into enye abayenzayo ngoko bayenzile ngoku. Wathi wandishiyile mna apha uthe apha kuYeremiya 2:14-13 gxebe. Wathi bandishiyile mna ithende lamanzi aphilileyo. Ngoku siyabona ukuba liyintoni iqula, siyabona ukuba libambisa ntoni, siyabona ukuba lenziwe njani. Yinto yenziwe ngumntu ephuma eliphahleni lobumdaka. Amanzi athi awele phantsi abetha eluphahleni olumdaka, kwaye ahlamba kuphela uphahla, abeke kumjelo owenziwe ngumntu ukusa kwisityhale esenziwe ngumntu ukuya etankini elenziwe ngumntu, kwaye bonke ubunyukunyuku buqokelelana apho kunye neentsholongwane namacikilishi namasele nezinto zomhlaba ziyakuthanda oko. Kwaye qaphela, zizilwanyana ezingahlambulukanga onojubalala adamileyo. Unojubalala akanakuhlala emanzini acocekileyo. Ukuba uyahlala ayambulala. Kufanele ukuba abe kwadamileyo, kwaye yiloo ndlela ekuyiyo nobuninzi bezi zintsukuthi namhlanje. Akanakuhlala kumanzi amatsha omoya oyingcwele. Seso sizathu balichase ngamandla ilizwi baze bathi liyaziphikisa lona, akukho nto kulo. Kungokuba bafanele babe nohlobo lequla elidamileyo bajubalaze kulo, kulungile. Yiloo ndlela inye kuyiyo namasele kunye namacikilishi kunye namantshontsho amasele kunye nezinye ezinjalo. Bafanele bajikele ngaphaya komgqobhozo okanye kwichibi elidamileyo ukuze baphile, kuba yimvelo yabo kuphila phaya. Kwaye akunakusibhuqula isilwanyana de uguqule imvelo yaso, kwaye akunakwenza umntu alibone ilizwi likaThixo de imvelo yakhe ibe iguqulwe. Kwaye xa imvelo yakhe iguqulwe koko akuko abe ngunyana kaThixo, aze umoya oyingcwele uze kuye. Umoya oyingcwele ubhala ilizwi likaThixo. Namhlanje bendithetha nomhlobo wam olungileyo uGqirha Livale okhoyo ngoku. Kwaye ungowemfundiso yezibhalo ngenene. Kwaye sisoloko siba nezithile iingxoxo ezimnandi esibhalweni. Uchubekile kakhulu. Kwaye wandibuza ngelinye ixesha ukuba ndicinga ntoni malunga nobungqina bokuqala bukamoya oyingcwele. Yayikukuthetha ngelwimi kwiminyaka emininzi egqithileyo. Ndathi hayi, andiyiboni loo nto. Wathi nam ngokunjalo. Wathi nangona ndandifundiswe oko. Wathi ucinga ukuba iya kuba yintoni ubungqina? Ndathi obona ubungqina bugqibeleleyo endingacinga ngabo luthando. Saze saqhubeka sithetha koko. Kwaye ngoko ndacinga oko kuvakala kamnandi kancinci ke ndayibamba loo nto ukuba umntu unothando. Kodwa ngenye imini inkosi embonweni yandiluleka kwaye yathi ukuba ubungqina bukamoya ngabo banokukwazi ukwamkela ilizwi. Hayi nathando nakuthetha ngazilwimi kodwa kukwamkela ilizwi. Kwaye ngoko uGqirha Vale wayesithi kum oko kungokwesibhalo. Wathi ngokuba kuYohane sahluko seshumi elinesine uYesu wathi xa athe umoya oyingcwele weza kuni uya kunityhilela ezi zinto endinifundisileyo aze anibonise nezinto ezizayo. Ke nabo ubungqina benene bukamoya oyingcwele. Akazange wandixelela nanye into engalunganga okwakaloku. Nje oko kubo ubungqina bukamoya oyingcwele ngulowo unokulikholelwa ilizwi ungalomkela lona. Ngoba uYesu zange athi xa athe umoya oyingcwele wafika niyakuthetha ngelwimi. Zange athi umoya oyingcwele efika niyakwenza nenye ezi zinto. Kodwa wathi uyakuthatha ezi zinto zam azibonise kuni kwaye uyakunibonisa izinto eziza kuza. Ke nabo ubungqina obuyinene bukamoya oyingcwele ngokukaYesu ngokwakhe. Ke yonke le mizwa nezinto abathi abantu babe nazo baze baqhubekeke ungabona kutheni bezenza. Kwaye akusayi kubakho lihlelo okanye iqula elidamileyo. Kwaye akusayi kubakho ihlelo elenzelwe phezu kokungagqi ilizwi likaThixo eligqibeleleyo. Ayinakuyenza loo nto ngokuba akunakummisela okanye umenze ihlelo uThixo. Hayi mhlekazi. Athu injalo ufumana igquba loluntu olunokukholwa ilizwi mabaqale umbutho. Into yokuqala uyaziyo ekuhambeni konyaka kukho igquba looRicky apho ongenakwenza nto nalo. Bayabambelela kwaye akunakwenza nto malunga nalo. Asiyo nkqubo kaThixo. Asiyo ke siyazi ukuba loo nto engaphandle iba liqula ize ibe yindawo apho ngamnye uyakwenzelela kule leya okanye kwenye ukufumana amalungu apho okanye bavumelane abantu bangene. Siyafumanisa le nkqubo yaqala ngaxesha linye emva kwiintsuku zamaSirayeli xa bebesomba lamaqula. Kwaye kwakukho indoda negquba labaFarisi ababombe amaqula. Kwaye babe nendoda ibizwa ngoHerode, waye engumazisi, irhuluneli yesizwe. Kwaye wehla waza kuva indoda yayingabhanqi namahlelo abo. Wayengumprofeti. Kwaye akukho mprofeti wake wanento yakwenza nehlelo, kodwa wayelithiya. Lo mprofeti waqalisa ukuthi ningaqalisi ukuthi ngaphakathi kwenu sino-Abraham ubawo wethu ngokuba ndiyanixelela ukuba uThixo unakho kulaa matye ukumvusela abantwana u-Abraham. Kwaye bazisa isiphathamandla ukuza kumva yena. Kwaye esi siphathamandla sasithathe umfazi womntakwabo samsusa kuye samtshata. Kwaye yaya laa ndoda kuye ebusweni yathini? Babecinga yakwenzelela ize ithi ngoku umhlekazi wena unganesihlalo esihle ngapha kwaye ufanele ndiyavuya ukuba ulapha uzokundiva namhlanje. UYohane waya nje ebusweni baso waza wathi akukho mthethweni ukuba ube naye. Eyona nto yokuqala wayitshoyo wamkhalimela ngenxa yesono sakhe. Yabona amahlelo enza amaqula adamileyo apho abantu banokuhlala nabafazi nabafazi. Nabafazi abo baqhubekeke baze bachebe iinwele zabo baze banxibe ezimfutshane kunye nento yonke baze bazibize ngokuba ngamaKristu. Kodwa ithende lenene, haleluya, lamandla kaThixo ayinakuhlala apho ngokuba ityhalela ngaphandle. Delete. tende lamanzi aphilileyo. Bandishiyile mna bazambela amaqula athile. Ngoku ithende lamanzi aphilileyo, siyafumanisa yintoni ithende lamanzi aphilileyo. Siyafumana ukuba iqula yintoni, ngoku yintoni ithende lamanzi aphilileyo. Umthombo ompombozayo. Umthombo ompombozayo yintoni leyo mzalwane Branham? Umthombo osoloko uphuma ngaphantsi kwaye utyhalele amanzi awo ngaphandle. Uyabaleka lonke ixesha. Uyazixhasa. Usoloko umtsha kwaye ucocekile. Umthombo ompombozayo ithende lamanzi aphilileyo. Awufanga kwaye awudamanga, uyaphila. Uyaguquguquka lonke ixesha. Unyusa into entsha lonke ixesha. Uqhubekeka. Iphuma koovimba bawo. Utsala oovimba bawo kumandlalo wawo. Oyi oselithende lamanzi aphilileyo itshizela phezulu. Uyazicoca ngokwawo. Ucocekile unyulo amanzi acocekileyo. Uyazixhasa ngokwawo. Akudingeki ulindele imvula ukuba zizalise itanki. Usoloko uhlohlwazela. Unikezela ngamanzi wawo simahla. Akudingeki ukuba umpompe ujije upetye okanye uqokomezelele. Ulithende nje lamanzi aphilileyo. Uyazi uthatha lamaqula amadala kufuneke waqhuzule kwaye waqhuzule ze waqhuzule umpompe kunye nento yonke ukufumana kuncinci kwaloo manzi adamileyo. Kodwa ithende lamanzi aphilileyo linika simahla ngaphandleni kokumpompa ukuqokomezela nayiphi enye into.
Oh,
ndiyavuya ngelo thende. Ewe mhlekazi. Alifuni sihluzo kulo ukususa incukuthu. Ngokuba lisuka ezantsi kakhulu apho elityeni kude kungabikho zincukuthu apho. Akudingeki ukuba ibe nomrhaji wemfundo phezu kwalo. Kulungile. Enye yezenziwe lilizwe, inkqubo zobulumko behlelo benziwe ngumntu ukukuxelela phambi kogqirha wengqondo okokuba unakho na ukushumayela okanye hayi. Ayinayo nenye yemirhaji emdaka kulo. Liyakuyityhala isuke ngoko nangoko. Kwangoko usawubeka apho. Akunakuyenza loo nto. Laa mthombo uyahlwahlwaza lonke ixesha. Uyakubeka enye yawo imirhaji kuwo. Uyakulahla ecaleni okanye kwelinye. Ayinaxesha lamirhaji yobuhlelo kulo. Ayifuni sifunxo, hayi sihluzo, hayi kumpompa, hayi kuqhuzula, hayi nanye into. Ilapho nje ihlwahlwaza. Ayidingeki ukuba ixhomekeke kwimvula zalapho ukuyizalisa. Imvula zimvuselelo. Apho elathende, apho kukwela thende lobomi. Apho kukho isidumbu, ahlanganisana apho amakhosi. Akudingeki ukuba uyithe imvuselelo, akudingeki ukuba uthe nto. Kuphela kwento ekufuneka uyenze ukuza nje kwithende. Lisoloko lizele ngalungileyo amanzi, kwaye akukho siphelo kulo. Niyaqhubekeka nje ukuhlwahlwaza. Akudingeki ukuba uye equleni uze uthi, kulungile, ukuba iyana ize ihlambe ehokweni, siya kuba nento yokusela. Yabona? Bethu, bethu, hayi le, namthombo ompombozayo utsixa okulungileyo, amanzi abandayo lonke ixesha. Ungaxhomekeka kuwo. Akunyanzelekanga uthi, kulungile, ndiyakuya kweli qula lidala. Sasifudula sisela kulo kodwa ikhange ine ixesha elide. Ndiyakuxelela, ingoma, yiloo ndlela ezinye zezinkqubo zenziwe ngabantu zizizo. Ungaya ngaphakathi ukuba ufumana inkulu into ethile, iqhubekeka, umkhambatho omkhulu wokuthengisa into ethile. Okanye uhlobo oluthile lwento ethile luqhubekeka. Imigidi emikhulu kunye nezinto ziqhubekeka, umdlalo webhanko, imigidi kwigumbi elingasezantsi, nayo yonke into ungafumana indlu egcweleyo. Kodwa apho uyakhona, apho elathende lihlohlwazayo lonke ixesha, abantu baphaya bafumana alungileyo, abandayo amanzi okusela. Ungaxhomekeka kulo. Uthi abakhange babe namvuselelo ishumi leminyaka. Ukuba uphila ngelathende usoloko enemvuselelo eqhubekekayo. njengomWelsh omncinci watshoyo. Okanye ngelinye ixesha, xa babe nemvuselelo kaWelsh iqhubekeka, kwakukho iziphathamandla ezithile zisuka eStates. Abanye babagqirha bakhulu bobungcwele baya ngapha eWales ukuya kufumana ukuba kwakuphi kwaye kwakungantoni konke oku. Ke babe nozokhola zigqwethiweyo naloo minqwazi yabo ichotshisiweyo kwaye babesihla ngesitalato. Kwaye nako kusiza ipolisa elincinci lijikelezisa intongana yalo endala esandleni salo. Likhalisa umlozi, ezantsi emnqamlezweni apho umsindisi wam wafayo, ezantsi apho kuxoxwayo esonweni ndakhala, apho entliziyweni yam igazi laqatywa, uzuko kwigama lakhe, lisihla ngesitrato. Ke zathi, lo ukhangeleka njengomntu wenkolo, siyakuya simbuze. Baze bathi, mnumzana, wathi, ewe mhlekazi, wathi, sisuka e-United States singabathunywa. Size apha ukuza kuphanda ngemvuselelo kaWelsh efana nayo. Singoogqirha bobungcwele, kwaye silapha ukuza kuyiphonononga. Wathi, sifuna ukwazi ukuba imvuselelo iphi nokuba ibanjelwe phi. Wathi, mhlekazi nifikile. Imvuselelo kaWelsh, amen. Imvuselelo kaWelsh ikum apha kulapho ikhoyo. Yiloo ndlela ekuyiyo xa uhlala ngela thende lamanzi aphilileyo. Iyaphila lonke ixesha ihlwahlwaza kakhulu nakakhulu nakakhulu nakakhulu, akukho siphelo kulo. Nakanye hamba ubone ukuba amanzi athile ukuba sibe nemvula apho ngekudala kwixesha eligqithileyo asiyo. Nela thende lamanzi aphilileyo. Njengoko ndisitsho linikela ngamanzi alo simahla. Akudingeki ukuba ubeke amarhonya kulo ukufumanisa imfundo ethile yerhonya phambi kokuba umthumele yena ekushumayeleni kwaye ubone ukuba uwapela kakuhle amagama akhe, uwathetha kakuhle, ukuba usebenzisa izibizo nezimelabizo kwaye ngokunjalo neziphawuli. Abaninzi babo awubazi nokuba yintoni, kodwa uphila ethendeni njengokunye, yabona ngokunye. Akudingeki lixhomekeke kwimvula zalapho ukulizalisa okanye kwimvuselelo zalapho ngenxa yalo. Akunyanzelekanga ukuba yenze loo nto, kuba amandla alo nobunyulu balo bukulo. Kulapho ilizwi likhoyo, amandla angawalo. Xa umntu angalamkela lona entliziyweni yakhe, linobunyulu obubo balo, linamandla alo. Liselizwini kanye ngokwalo, kuphuma kulo ubomi. Israyeli akumka kulo babengena engxakini. Njalo lonke ixesha besimka kulo bangena engxakini. Into enye esiyenzayo ngoku, xa imvuselelo isimka kulo ngoko ayilunganga. Izombela imithombo kunye okanye adamileyo amaqula kwaye nako ke. Kodwa wasoloko ebanceda bona, abamvombozeli kulwandle olubomvu. Ngoko xa bambombozela, kanti kuko konke oko wayethembisile, wabenzela isithembiso. Wayenokubajikisa emva kanye apho indlela besinokuyijonga kuyo, kodwa wayethembisile ukuba uya kubasa apho. Wenza ntoni? Bona abantwana bakaIsrayeli wabathumelela intsika yomlilo nayo yonke into okubungqina umprofeti wabo. Baza bakhokela apho kulwandle, kwaye lonke ixesha kukho ingxaki malunga nalo. Kwaye naku kusiza uFaro nomkhosi wakhe, kwaye uyazi wenza ntoni uThixo, wavula nje oluyalo ubomvu ludamileyo iqula. Ulwandle olufileyo yona nto ifileyo ehlabathini. Lufile ngenene, lidamile, akukho nto inokuphila kulo. Kwaye waluvula waza wabakhulula kwelinye icala. Wabathabatha wabasa apho babengenakufuneka babotshwe into efana naleyo. Entango bafumanisa ukuba amatanki akunakuxhonyekekwa kuwo, ayomile. Bafumanisa basuka komnye umngxuma wamanzi baye komnye. Xa babesentlango babelambele ukufa okwamanzi okusela, kwaye babesakuya kweli tanki khona apha ichibi kwakomile. Baya kwenye indawo yayomile, babengenakucinga ukuba babenokufumana ukusela. Kwaye ngoko kanye kwindawo engacingelekanga kwintlango yonke bafumana amanzi. Kwakuselityeni. Kwakuselityeni. Eyona ndawo engacingelekanga yokuba umntu angafumana nawaphi amanzi kuselityeni elomileyo embindini wentlango. Kodwa yabona uThixo wenza izinto ngelo hlobo, kweyona ndawo engacingelekanga, ngeyona ndlela engaqhelekanga. yiloo nto besisoloko sinayo. Bacinga ukuba kufanele ukuba ube nobuhlelo obukhulu ngokudibana, kwaye ubayeke badibane bonke, baze babe nokuziguba kakhulu apho nokunjalo, baze bafumane amawaka okusebenzisana kwaye konke okunje ukuba babe nemvuselelo. Ngelinye ixesha uThixo uthatha umfo omncinane omdala ongabaziyo noabhenci bakhe, kwaye kanye phakathi kwegquba lamaqaba abangasaziyo nesandla sabo sasekunene kwesasekhohlo angavusa imvuselelo yakunyakamisa ilizwe. Wayenze ngexesha likaYohana, wayenze ngexesha labaprofeti, namnye kubo njengoko sisazi wayekhe wafunda. Kodwa uThixo wayenokubafumana kwaye enze into ngabo. Kweli litye kwaphuma amanzi, waye lilitye kwaye wayalela eli litye ukuze libethwe, kwaye wanika amaninzi amanzi anyulu amatsha acocekileyo amanzi kuye wonke umntu oyakusela. Wabasindisa bonke ababesakusela kulo. Esondele ngokugqibeleleyo noYohane isithathu ishumi elinesithandathu, uThixo walithanda ihlabathi wanikela ngonyana kuphela kwamzeleyo othi akholwe kuye angatshabalali koko abe nobomi obungunaphakade. UThixo walibetha elalitye eCalvary. Ugwebo lwethu lwaluphezu kwakhe ukuze kuye kuphume umoya wobomi oyakunika wena nam ubomi obungunaphakade. Lowo ngumzekelo ugqibelele walo apho kule ntlango. Zange kudingeke batsale bombe bampompe okanye nayiphi into nje kukuxhamla kwindlela ayinikezeleyo yena simahla. Xa kwakungadingeki balombe kwichibi, kwakungadingeki ukuba balitsale ngebhekile, kwakungadingeki ukuba babe nesijijo ukuze babe nokulifumana, kwakufuneka nje baxhamle okwalo. Kwaye ko konke ukukuko ngoku akudingeki ukuba uzibandakanye nanto, akudingeki ukuba uhle uye esigukweni ukuze usebenze into ethile, akudingeki ukuba utsho ilizwi kwakhona nakwakhona nakwakhona de ufumane ukubhidana kwelwimi. Kuphela kwento ofanele kukuyenza kukubaxhamla nje kuye simahla indlela uThixo ayinikezeleyo. Hayi kumpompa, hayi kutyhala, hayi kwanto, thatha njengokwalo simahla. Akukho nto okufanele uyenze, xhamla njengokwalo. Kukukholwa nje kulo, kuko konke endingakutsho kulo. Kwakungazange kubekho nto babefanele kukuyenza ngalo, zange kufanele bombe ngenxa yalo, zange kufuneke babheke ezantsi baze balile ubusuku bonke ngenxa yalo. Baxhamla njengokwalo, lalibethiwe kwaye lilungile. Ilungile loo nto. Ndijonge kwindoda ngoku ihleli ngasemva egumbini apha. Ndiyakhumbula ndiyixelela oko kwidladla elidala ngenye imini kwindawo yokutyela izilwanyana, kwaye wathi, kodwa andilunganga. Ndathi ndiyazi akulunganga, kwaye ndathi andilunganga nam, kodwa ndathi ujonge koko ukuko. Kwayeka ukujonga koko ukuko, jonga koko akuko. Wathi, ukuba nje ndinokwahlukana nale midiza mzalwane Branham, ndiyakuba ngumKristu. Ndathi sukwahlukana nayo, uzama ukulunga ukuze ngoko uze kuye. Akazange eze kusindisa umntu olungileyo, weza kusindisa umntu ongalunganga, abazaziyo ukuba abalunganga. Wathi, kulungile. Ndathi, phulaphula, akufuni ukuya esihogweni, uyafuna? Wathi, hayi. Ndathi, kulungile, akudingeki ukuba uye, wafa ukuba ungayi. Wathi, kufanele ndenze ntoni? Ndathi, nanto, ilula nje injalo. Wathi, kodwa ukuba ndingakhe? Ndathi, nako ke emva emdizeni kwakhona. Hlukana nokucinga ngala mdiza. Khumbula nje, cinga ngaye oko wakwenzayo, oko wakuko, hayi ukuba uyintoni wena. Akulunganga kwaye akuzange walunga kwaye akusokuze ulunge. Kodwa oko akuko, ungulowo. Kwaye ndathi, ngoku kuphela kwento ekufuneka uyenze, ukuba wathatha indawo yakho ezantsi phaya, wamkela nje ngokuthanda oko akwenzileyo. Kuphela kwento ofanele uyenze kukuyamkela. Uthini? Wathi, ngokulula ndiyakuyenza loo nto. Ndathi, nanku umfula, yabona. Ndamzisa apha ndaze ndambhaptizela egameni likaYesu Kristu. Abanye babantu bakhe bahleli apha, kwaye ndiyazi, baziva bemangalisiwe ngakum ngokwenza loo nto, kodwa ndandisazi ukuba ndenza ntoni. Ndabona endodeni into enyanisekileyo. ndandinokuyibona apho kwaye ndamthatha ndaze ndambhaptiza igameni lenkosi uyesu kwaye xa sakwenzayo oko zange kube kudala emva koko de ndehla ndaya kwindlu yonyana wakhe sabona umbono womthi uphuke endaweni ithile yaza indoda yawa phantse yophuka umqolo yathathwa yasiwa esibhedlele kwaye ngobo busuku inkosi yatyhila kum eso yayisisiphelo semidiza ke ngosuku olulandelayo wafuna imidiza ndathi ndiza kumthengela iqokophe kwaye ndize ndilise kuye uze uqwalasele ubone iintsuku zakhe zemidiza ziphelile zange aphinde atshaye nomnye okoko kwaye zange afune nomnye okoko uthixo yabona into yokuqala okufuneka uyenze kukuza kwelathende kufanele uze kulaa manzi uqonde ukuba asiyonto ongayenza yinto akwenzele yona akudingeki ukuba wombe akudingeki ukuba umpompe akudingeki ukuba uyekele akudingeki ukuba uyekeleya kuphela kwento oma uyenze kuba phaya uze usele kuphela ukuba unxaniwe sela ngoku wayelilitye uthixo wambetha yena ngenxa yethu kwaye wanika amanzi anyulu acocekileyo amanzi usakwenza futhi namhlanje kuye wonke ubani uyakuthi akholwe olu lubabalo lwakhe kunjalo kubantu bakhe thina kukho into enjengephaya njengabantu banamhlanje bakulungele ukwamkela banokufumana kodwa bafuni kunika nkonzo ngembuyekezo usirayeli wayekulungele ukusela elityeni ngoku kodwa babengafuni kumnika uthixo inkonzo yakhe yayifanele yena kwaye usoloko esinika inkonzo uyazi asinako nokuphefumla ngaphandle kwakhe asinakuphefumla ngaphandle kwenkonzo kathixo yiloo ndlela sixhomekeke ngayo kuye kwaye kanti iphantse isaphule kubini ukuba sizama ukwenza sisenzela yena into usicela ukuba senze into hamba uye kubona umntu othile hamba uye kuthandazela umntu othile hamba uye kunceda umntu othile iphantse isaphule ukuyenza loo nto kodwa asifuni kwenza nenye into kuye ngokwenkonzo isikhalazo sakhe sesi bandishiyile mna ilizwi baza bamkela iqula eliqhekekileyo endaweni bamkela bandishiyile mna ithende lobomi ithende lamanzi obomi kwaye banqwenela kwaye bangade basele equleni elidamileyo ungafane ucinge loo nto ungafane ucinge umntu ngoku ukuba apha ngumthombo ompombozayo ukhupha nje lawo mahle amanzi abukalika kanye entliziyweni yamatye ezantsi apho kumandlalo wentlabathi nokunjalo ebanda nje kwaye elungile njengoko anokuba njalo kwaye angathi asele kwiqula phaya elihlambe ukusuka phezu komphezulu wehoko nezindlu zokukhusa nazo zonke izakhiwo ezingaphandle ekujikelezeni indawo abagalele phaya kwelaa qula phaya apho ubuncangathi bamanzi utsalela khona kukusuka ehokweni ezitalini nasebuhlanti nayo yonke into efunxelwa kanye emva quleni kwaye ngoku sifuna ukwam baya kusela kuloo nto phambi kokuya kulaa mthombo ompompozayo kuya kubakho into engalunganga engqondweni kuloo mntu injalo loo nto kwaye xa indoda okanye umfazi aya kuthatha ihlelo kwelikumeleyo eliya kuvumela ukuphothwa kwenwele kunxitywa kwezimfutshane kuqatywa ubuso zonke ezindidi zezinto nezithile ezincinci iintlobo zenkqubo nako konke okuqhubekekayo aze aye kwibala elibusitya lokudlala nabo bonke obu buvuvu apho aze abe nokumelana naloo nto kwaye njengoko kungcono kunokuba besenza abodidi bakudala belizwi likathixo aligawule lize lombe kwaye njengoko kungcono kunokuba besenza abodidi likathixo belizwi likathixo eligawula lize lombe kwaye lenze amanenekazi kubafazi lize lithathe kwaye lenze banxibe kakuhle kwaye benze kakuhle lithathe imidiza namacuba nokuthuka nokuqalekisa nokuxoka nobusela kumke kuwe nalo lonke ihlabathi limke kuwe lize likunike nto yimbi egqibeleleyo yonelisayo kutheni le nto indoda okanye umfazi aya kuya kwinto enje yangaleya ukuzithuthuzela ungayifumana njani intuthuzelo kulaa nto ungawafumana njani amanzi amatsha kwiqula elidamileyo kutheni le nto umntu ukuba umntu uya kwiliqula lidamileyo ukuya kufumana ukusela ungathi kukho into engalunganga nengqondo yalaa mntu kwaye xa umfazi okanye indoda isiya kwindawo enjeya ukuya kufumana intuthuzelo kukho into engalunganga kwasemoyeni ngalaa mntu abalifuni ilizwi ibonisa ukuba imvelo yabo iselisele okanye intshontsho lesele okanye into ethile ilungile loo nto into ethile yaloo mvelo ethanda elaa qula lidamileyo ngokuba olwahlobo lwezinto azinakuhlala kwiqula lamanzi amatsha abanakuyenza ngamanzi amatsha abanakuyenza ngoku isikhalazo sasisesi balishiyile lona kwaye namhlanje benze kwa into enye ngoku jonga kumfazi emthonjeni kulungile weza kwiqula likayakobi kwaye wayefumana amanzi apho lonke ixesha kwiqula likayakobi kodwa iqula likayakobi ihlelo siya kulibiza ngoba wemba amathathu awo kwaye eli wayelembile ngoku wayenebali elikhulu wathi ngoku ubawo wethu wemba lo mthombo uyakobi wayesela kuwo neenkomo zakhe kuwo naye yonke into ayikho ntle ngokwaneleyo wathi kodwa amanzi owakhayo apho uyanqana kwakhona unyanzeleke ubuye kwakhona ukuza kuwakha kodwa wathi amanzi endikunika wona alithe ingxangxashi etsica esusa ngaphakathi kwaye akuzi apha kuza kufumana lona likuwe kanye qaphela kodwa xa wakubhaqayo ukuba ithende lesibhalo lithethile naye ngomqondiso wesibhalo awayewukhangela washiya laa nkqubo yehlelo likayakobi kwaye akazange aphinde abuyele kunokwakhona ngokuba wayefumene ilitye lenene yabona wabaleka waya esixekweni wayegqibile ngesono wayesengenguye umfazi omdaka wathi yizani nibone loo ndimfumeneyo umntu ondixelele izinto endakhe ndazenza akangebi loo nguyena kristu wa elaa qula lalinokuba lalilungile laliwenzile umsebenzi walo ngoku wayekwithende lenyaniso iqula lalilungile de ithende lenyaniso lavulwa kodwa xa ithende leza iqula lalahlekelwa ngamandla alo wafumanisa ukuba kukho indawo engcono yokusela kwaye kukho indawo engcono kukho indawo engcono kwaye ikukristu uyohane ongcwele isixhenxe amashumi amathathu anesixhenxe namashumi amathathu anesibhozo uyesu wathi ekupheleni kwesidlo seminquba ukuba umntu unxaniwe makeze kum asele babechwayitile bonke babe namanzana amancinci atsiciweyo ephuma phantsi kwesibingelelo kwaye kulapho babesela apho bonke kumbhiyozo kwesidlo kwaye bathi obubawo bethu basela kwilitye likamoya entlango yabona babezembele iqula amanzi athile adamileyo bampompa ndaweni ithile atsicele ngaphantsi kwetempile apho kwaye bakungungelana bonke kula manzi baze basele baze bathi kwiminyaka eyagqithayo obubawo bethu basela intlango uyesu wathi ndilela litye lalisentlango bathi sitya imana ivela ezulwini kwaye uthixo wayenethisa wathi ndiyiloo mana elaa thende elalimi phakathi kwabo esasisonga sobomi sasimi phakathi kwabo kwaye futhi zange basifune sona babexolele ukuba nequla labo ngokuba umntu wayenze le nto kwaye uthixo wayethumele oku ngokuchanekileyo ngumahluko lowo bazombela amaqula wathi ukuba ubani unxaniwe makeze kum aze asele ulelaa thende kwaye njengokuba isibhalo sitshilo embilinini wakhe kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo o ungulaa mthombo ompompozayo embilinini wakhe okanye kokona kungaphakathi kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo kulelaa litye lalililitye likahagare ngexesha lembandezelo xa usana lwakhe lwaluza kufa xa wayegqothiwe enkampini kwaye ephandle phaya kunye no-ishmayeli omncinci amanzi akhe equleni lakhe waye waphethe ayinikezele waze wambeka u-ishmayeli omncinci phantsi waze wahambela mgama utolo lwesaphetha waza walila kwaye owu ngokuba wayengafuni ukubona usana lusifa kwaye konke ngaxeshanye ingelosi yenkosi yathetha waze wafumana ibhesheba umthombo apho wawumpompoza kwaye usampompoza nanamhlanje wayeyibherebherebhashiba kahagare ilitye phandle phaya entlango lalimi apha kwithende lizele ligazi ngaloo mini limi apho etempileni ngexesha lesaqhwithi uZakariya sahloko sayashumi elinesithathu wayelela athende lalivulwe endlini kaDavide lokucoca kwayele sono ukucoca isono wayelela athende kwaye kwindumiso amashumi amathathu anesithandathu isithoba wayelithende lobomi likaDavide kwaye uselela athende endlini kaDavide kwaye ungowembongi entliziyweni yayo apho imbongi yathi kukho ithende lizaliswe ngegazi litsala kwimithombo ka-Immanueli xa boni benyalwe phantsi kwempuphuma lisusa onke amabala obutyala ulela athende lobomi ithende lamanzi ulilizwi likaThixo abantu bale mihla yokugqibela bamshile yena ilizwi lenyaniso amanzi obomi baza bazombela amaqula obuhlelo kwaye kwakhona bomba bagrumba kwaye ngoku siyafumanisa babe namaqula aqhekekayo kwaye ngoko la maqula azaliswe zezintsholongwane zingakholwayo eziqhayisayo ezingakholwayo iinkqubo zemfundo nayo yonke echasene nezithembiso zikaThixo bangabathandabuzi belizwi ngoku la maqula babe nawo iBhayibhile ithe ayeqhekekile iqula eliqhekekileyo liqula elivuzayo kwaye lithontsizela ngaphandle lenza ntoni lithontsizela kumgxobhozo wenkolo ubizwe ngokuba liqumrhu lecawa zezizwe kwaye kulapho iqula eliqhekekileyo libakhokelela khona bonke ngokuba bamshile yena baza ba ithende lamanzi aphilileyo baza benza la maqula emba iinkqubo ezinkulu zenkolo imfundo kwaye ngokunjalo elo luhlobo lwamaqula abambayo namhlanje ukuba indoda kufuneka ibe ne-PhD okanye i-LLD okanye isidanga sobugcisa okanye ukuthile phambi kokuba unokuthi ahambe ayokushumayela amaqula azaliswe imfundo ngezenkolo yenziwe ngumntu babathatha babase kwezi zinkulu izikolo zokufunda kwaye apho babahlohla eyabo yenziwe ngumntu imfundo ngezenkolo baze babathumelele ngaphandle naloo nto enjani imini esiphila kuyo amaqula enziwe ngumntu akukho ngxaki akumangalisi ukuba into iye yaba yenukayo ow bethu kungokuba abantu basela kuyo kwaye xa abantu befuna uvuyo namhlanje benzani abantu endaweni yokuba bamkele uvuyo lwenkosi baguqukela esonweni ukuze bonwabe abantu abaya ecaweni baze babange ukuba zizitsaka zikaKristu xa befunyanwa kukuphakuzela okukhulu balumeka umdiza kwaye xa befuna ukuba nobumnandi banamathela kwiimpahla zabo zempalalo baze baphume bachebe ingca xa indoda igqitha ukuze bayenze ibabize ngamakhwelo benza konke ukuze badume bafuna ukubukeka njengeendumasi zemidlalo bhanyabhanya luvuyo lwabo olo xa uYesu wathi ndikukwanela kwabo isizathu sokuba baye koko ngokuba abafuni kusela kwela thende balalile abafuni kusela kulo bazibandakanye nokuthile kwenkqubo yenziwe ngumntu iqula oluhlobo luthile elizele zizo zonke iintlobo zezinto ezidamileyo ukuze bahambe ngolo hlobo izolo besinabantwana phaya emlanjeni ndiyakholwa bekungumgqibelo kusasa sihlile ubhile ebeloba emkhombeni kwaye sithathe abantwana sabanyusa umzukulwane wam omncinci kunye nabo intombi yam nonyana wam omncinci kwaye senyuka ngomlambo ukukhwela umkhombe ubungenakho nokukhwela umkhombe emlanjeni ngenxa yobuxelegu bumdaka nobunyudululu babantu abalapho emlanjeni baphantse babaze kwaye bayaqhubekeka umkhombe wahamba ecaleni kwethu igquba labancinci beshumi elinambini ishumi elinesibini iminyaka ubudala bamakhwenkwe ngamnye nenkonxa yebhiya esandleni sakhe kunye nomdiza bakubiza oko ukuba nolonwabo ow bethu kuyakude kube nini eli hlabathi limile linenjeya yona inkqubo ngoko ukuzikhulula kwezo ngcinga zokuba xa besifa bayakuya esihogweni into abayenzayo bahamba baze bazibandakanye kwenye yala maqula enziwe ngumntu ke elaa qela linye labantu lalaphaya kwelaqula aliyonto kodwa igquba lokungcolileyo lokumdaka bonojubalala belizwe kwaye bazibandakanye koko ngokuba njengomama wam omdala wayeqhele ukuthi iintaka zentsiba zibhabha kunye. Abasayi kuza kwithende baze bacocwe koba bomi besono. Bafuna ukuphila khona phaya baze kodwa babambe ubungqina bokuba bangamaKrestu. Kutheni bamkile kuye elenyaniso ithende lovuyo lobomi, ubomi obugqibeleleyo nokoneliseka. Sezo sizathu bakwenze oko ngokuba kuba befuna ukuzibandakanya. Babe nohlobo lwabantu apho babebekholwa kuloo mhlobo. Apha ngekudala umzalwane uFred nam nomzalwane uTom igquba lethu saya kweqaphelekayo icawa yibhaptizi kwisixeko saseTucson ukuya kubona ukuba sinakufumana ukuthile okuncinci ukuya kusinika mhlawumbi ukuziva okuncinci okutsha. Kwaye umlungiseleli watsho into engenye malunga nabantu eyiphutha xa bemka babesitya itswele kwaye ke nokunye babefuna ukubuyela emva kwakhona ukuze batye oko. Wathi yinto ethile nabantu banamhlanje kwaye si wonke umntu wathi amen. Andizange ndibone olunjeya igquba ibandla lonke lalahlekelwa kukujonga umshumayeli laze lajonga semva ukubona ukuba yayingubani owathi amen. Phantse yaboyikisela ukufa babengayazi ukuba yayintoni. Xa uDavide wathi yenza ingxolo yovuyo enkosini, mbonge yena ngelirhubhe, mbonge yena ngembade, mayithi yonke into enomphefumlo ibonge inkosi kwaye mayibongwe inkosi. UThixo uvuya kubantu bakhe. Mabathi abafundileyo bathi amen xa yonke into itshiwo kakuhle. Kutheni ningemki kule nkqubo nakula maqula elizwe niye kwethembekileyo inkqubo kaThixo engumthombo ompompozayo uYesu Kristu? Kutheni ningayi kuye apho uThixo intlutha yethu yovuyo, intlutha yethu ezindumisweni, intlutha yethu ekunelisekeni? Intuthuzelo ekuphaphazeleni kwam ivela kuThixo. Xa ndikrazulwa ndifumana ukuneliseka kwam kuKristu, hayi kumdiza, hayi kwizinto zeli hlabathi, hayi kuzibandakanyeni nomgaqo, kodwa ekufumaneni yena ilizwi elithenjisiweyo alitshiloyo ukuba ndithe ndimka ndiya kubuya kwakhona ndinamkele. Ndifumana uvuyo lwam koko, uluvuyo lwam yena. Bathi namhlanje ngokuzibandakanya nezi zinto nokwenza iqumrhu leecawa zehlabathi ukuba baza kwenza indawo engcono yokuhlala, olunyanisekileyo uluvo lwam baza kwenza indawo engcono yokona. Nje yiloo yonke loo nto sisono nakanjani, hayi kuhlala kuyo kodwa kufela kuyo. Benze indawo yokona kwisono endaweni yokuhlala kuyo. Yonke enye into ngaphandle koYesu Kristu nelizwi lakhe lobomi liqula eliqhekekileyo. Yonke into ezama ukumisa endaweni yayo, yonke into othi uzame ukuyenza ukuzizisela uxolo, yonke into othi uzame ukuyenza ukuze ikuthuthuzele, lonke uhlobo lovuyo othi ulifumane nakweyiphi enye into eme endaweni yale liqula eliqhekekileyo lizele bobumdaka, unika ukuneliseka okugqibeleleyo. Ndikhumbula apha kumaxesha ambalwa agqithileyo asehlotyeni ndaphuma kwisango langasemva. Kwakukho saphuselane sincinci phandle phaya esathi kum, sathi uyayazi isizathu sokusoloko uthetha ngabafazi ngolo hlobo banxiba ezo zimfutshane nezinto? Wathi ngokuba ulixhego. Sathi seso sizathu kunjalo. Ndandijonga apha umdala kangakanani? Sathi amashumi amabini anesixhenxe. Ndathi xa ndandineminyaka eminintsi engaphantsi kuwe ndashumayela kwa into enye. Ndafumana ithende lokwanela usisabelo sam. Amen. Okokoko nje sandinika oko ubuhle obo, obo bobam, obo bobam obuchule. Bujonge kuye, bujonge isandla sakhe sisebenza kwaye ndibona akwenzayo. Akukho elinye ithende endilaziyo. Oh, kuhle kumpompoza okundenza ndibe mhlophe kwekhephu. Akukho limbi ithende endilaziyo, akukho limbi kodwa ligazi likaYesu. Kukho ithende lizaliswe ligazi litsala emithanjeni kaEmanyueli apho wabona banyalwe khona phantsi kwempuphuma lisusa onke amabala obutyala babo. Ndiyakuxelela kukho limbi ithende endilaziyo koko lela thende. Ndandicoca mna xa ndandimdaka, gcina ndicocekile ngokuba ndifuna ukuphila kanye kulo. Ndisela la manzi matsha azalisa umphefumlo wam ngovuyo. Ndingaba ngophantsi kakhulu kwaye ndive ukuba andinakho kwaphela ukuqhubekeka omnye umjikelo, andinakuya naphi na. Ngoko ndingaguqa phantsi ndize ndibeke umnwe wam kwisithembiso ndize ndithi, Nkosi Thixo wena ungamandla am, wena ukukonela kwam, wena kuko konke kum. Ndingaqalisa ukuva into ehlwahlwazela ngaphakathi kum phaya, ndiphuma kuyo. Njengokuba ndigqithile kumashumi amahlanu eminyaka ubudala, ndingavuka ngentsasa, uyazi ukuba kunjani ukuba nzima nokukhupha olwanyawo lunye ebhedini. Bethu kunganzima ukuyenza loo nto kwaye umntu uthile emnyango enkqonkqoza okanye ubhuyile ndixelela ukuba kukho unxunguphalo ndaweni ithile kufuneka ndiye. Kwaye ndicinga ndingayenza njani loo nto ukuzama ukukhupha unyawo lube lunye ngaphandle. Ndicinga wena ulithende elizaliswe ngamandla am. Amen. Amandla am noncedo lwam luvela enkosini. Wena ungumthombo wam ompombozayo, wena ububutsha bam. Abo balindela enkosini, ohlaziyeka emandleni, ontinga ngempiko njengokhozi, bobaleka kwaye bangadinwa, bohamba kwaye bangatyhafi. Nkosi Thixo, luxanduva lwam ukuhamba, ndibizelwe esithubeni somsebenzi, kwaye into yokuqala uyaziyo, into ethile iqalisa kungqumshela ngaphakathi kwam. Ngenye imini ngaphaya kwindawo encinci ndandinentlanganiso ngaphaya apho eTopeka, Kansas. Kwakukho inkwenkwe umshumayeli omncinci omnye wabaxhasi ngezimali bam bokuqala. Umzalwane uRoy ehleli apha uyayikhumbula indawo. Kule ndawo inkulu apho kwakukho lo mshumayeli wangena phantsi kophahla okanye indawo icala ledonga lamtyobozela ngaphantsi koko. Umfo omncinci wayeza kufa, isibindi sakhe sasigqabhukile, udakada wakhe wawubethekile waphuma endaweni yawo, imigodlo yawela kuye. Ndahlala kwisidlo sakusasa ndithetha nomfazi. Ndathi, mfazi, uyazi ukuba uYesu ebelapha? Uyazi ukuba beya kwenza ntoni? Ndathi, xa wandixhasa ngezimali ndiyalikholelwa elalizwi, wayexhasa ngezimali uKristu. Kwaye ndathi, elo liqhinga ledemoni. Ndathi, ukuba uYesu ebelapha ubeya kuya abeke izandla zakhe ezingcwele phezu kwakhe. Nankwenkwe ibiya kuphila, ndikhathali nokuba isibindi sakhe sigqabhukile. Ubiya kuphila ngokuba uYesu beya kuya phaya esazi ngokucacileyo ukuba wayengubani yena. Wayelwazi ubizo lwakhe, izibhalo zazinyanisile zingqina kuye ukuba wayesazi ukuba wayengubani yena. Kwaye hayi kwisithunzi sentandabuzo. Ubeya kubeka izandla zakhe phezu kwakhe aze athi, nyana, phila, phuma apho. Kwaye ndathi, akukho zidimoni zaneleyo esihogweni zokuyibulala la nkwenkwe ngoko. Ndathi, uza kuphila. Kodwa ndathi, uyabona sithandwa, wayenguYesu, izandla ezingcwele zikaThixo. Ndathi, ndingumoni, ndazalwa ngozalo lwenkanuko. Utata nomama wam babengaboni bobabini, kwaye ndiyinto engalunganga engento. Kwaye ndathi, kodwa uyazi ntoni, ukuba iNkosi ingandinika umbono ize ndithumele ezantsi phaya, ngoko oko kuya kwahluka. Ndathi, ndingehla ndibeke izandla zam kuye, ubuya kusuka kulaa mandlalo ukuba undinika umbono. Ngoko ndangena ekucingeni, emva koko, ukuba yayingumbono, yayintoni? Yayisezezo zandla zimdaka kuye, umntu omnye emthandazela, izandla ezinye ezimdaka. Ngoko ndaqalisa ukucinga, ndingummeli wakhe. Ngoko uThixo kaboni mna, elaa gazi lalowawo lilungisa, lele phezulu phaya, phezu kwesibingelelo, lenza ungxengxezo lwam. Ungukwanela kwam, ungumthandazo wam, ububomi bam. Ndathi, kuphela kwento yakundenza ndibeke izandla zam phezu kwakhe ngokholo, ngokuba ndinokholo embonweni. Kwaye ngaphandle kombono, ukholo olunye liyakwenza kwa into enye. Ngoko ke andizibaleli ntweni, kodwa ndiphakamisa yena owam wonke kuko konke. Ububomi bam, ungummiseli wam. Akukho hlelo lindithumileyo. Undithumile, haleluya, ndiya egameni lakhe, ndiza kubeka izandla phezu kwakhe. Ndehla ndaya phaya kwaye ndabeka izandla kulaa nkwenkwe, kwaye ngoko busuku wayesemhlanganweni ephile qete. Amen. Oh, ewe, ulela thende. Akukho thende limbi, ithende endilaziyo akho nto koko igazi likaYesu. Ndingumnuki, ndingumkreqi, sonke kuthi ngabanye sinjalo, kodwa phambi koThixo sigqibelele. Ye, yibani ngabagqibeleleyo, kwanjengokuba noyihlo wenu osemazulwini egqibelele. Ungaba nakho njani ngokuba ugqibeleleyo usimele phaya? Elaa thende liphaya yonke imihla litsha, hayi into ethile edamileyo, kodwa litsha yonke imihla, elihlamba zonke izono zam. ulela tende. Ngokwe kuvaleni ningakutsho oku. Nayiphi into eyohlukileyo kweli ngamaqula aqhekekayo. Kwaye liyakuvuza ekugqibeleni likhuphe oko ukufakayo kulo. Ukuba ubeka onke amathemba akho, lonke ixesha lakho, nayo yonke into kwelinyela lawo adamileyo amaqula.
UYesu wathi ayingamaqula aqhekekileyo. UThixo wathi aqhekekile kwaye ayakuvuza konke okufakileyo. Akunakuhambela phambili nawo kuba ayakuvuza. Ngokuba ukuphela kwendlela eya enyanisweni, ebomini nakuvuyo olungunaphakade, nakuxolo olungunaphakade. Ukuphela kwakhe nokuphela kwendlela eya koko.
Oh bethu, elingatshiyo ithende lobomi, uYesu Kristu. Kutheni? Kwaye ungubani yena? Ilizwi elinye. Ilizwi ubomi ithende likwalilo izolo namhlanje phakade. Ikholo lenyaniso luvuyo lwakhe oluphakamileyo, ubomi bakhe obuphakamileyo, nokonela kwakhe okuphakamileyo kubuKristu. Akukho kumpompa, akukho kutsala, akukho kuxokomezela, akukho kuhlangula ngamali, kholwa nje kwaye uphumle. Yiloo nto ayiyo kokholwayo. Njengobawo Abraham zange atsale, zange akhathazeke, zange adakumbe, wayenelizwi. Walala phezu kwesifuba sika Elshaddai. Xa uAbraham wayenekhulu leminyaka ubudala, uThixo wabonakala kuye, kwaye wathi, ndingusomandla. Igama lesiHebhere nguElshaddai lithetha unesifuba yena. Kwaye umdala, kwaye amandla akho aphelile, kodwa lala nje phezu kwesifuba sam. Kwaye wonge amandla akho kweli thende. Amen. Wazongela entweni umzimba omtsha.
He had a baby by Sarah and 50 years later had 7 children by another woman.
Waba nomntwana ngoSarah, kwaye amashumi amahlanu eminyaka mva waba nesixhenxe sabantwana ngomnye umfazi.
Oh, El Shaddai,
iTestamente endala ibonisa wakwenzayo, iTestamente entsha ixela ayakukwenza. Amen. iTestamente endala, ngoku umoya ucimile, ngoko ndiyakukhawulezisa ndiyeke apha ngoku nje emzuzwini. Ndingathanda ukutsho oku phambi kokuba ndivale. Ndibe nomzekelo olungileyo woku ngelinye ixesha. Bendihamba-hamba ndigadile. Kwaye abantu abaninzi apha ezantsi ekujikeleni, eGeorgetown, ezantsi phaya eMilltown, apho laliqhele ukuba khona kude ezindulini ithende. Yayingumthombo ompombozayo, yayikhuphela ngaphandle malunga nesine okanye iinyawo ezintlanu zechibi lamanzi nje ephokoka ngalo lonke ixesha kunye nethende elikhulu apho. Kunye nethende elikhulu apho, kwaye kanye kujikelezeni yayikokuninzi koku apha kwezityalo zokwenza amayeza. Uyazi nezinto ezikhulu apho kufana nesityalo sesiqholo. Kwaye oh, ndandisoloko ndikunxanelwe ukufika phaya. Oh bethu, ukufika kwela thende. Kwaye ndilale phantsi kule nto ndize nje ndisele, kwaye ndisele ndize ndihlale phantsi ndisele ndilinde. Kwaye unyaka emva konyaka bendiyakuza kweli thende linye alizange liphele ubusika okanye ihlobo. Abazange babe nakho ukulenza libe ngumkhenkce. Akunako ukuwenza ube ngumkhenkce umthombo ompompozayo. Oh hayi, oh hayi. Andikhathali nokuba ibanda kangakanani, ayinakho ukuyenza umkhenkce loo nto. Ungalenza umkhenkce iqula nje iqabaka incinci, ingakwenza oko, yabona? Kodwa yonke into eshukumayo inobomi kuyo, iyeshukumayo. Kwaye akunakho ukuwenza umkhenkce umthombo ompompozayo. Nokuba udakumbe kangakanani na umoya apho kuloo ndawo, lo mthombo usoloko uphila. Hlala kulaa mthombo. Kwaye ndaqaphela phaya ndaya, kwaye ndasela kulo, kwaye oh bethu, amanzi nje amatsha. Akudingeki ukuba uzikhathaze. Kungathini ukuba ndingene phaya? Kungathini ukuba angayeka ukuphuma? Ebephuma, umfama omdala wandixelela wathi utatomkhulu wam wayesela kulo, waze wathi zange waphela okanye nayiphi na into isengumthombo omnye uphokokela ngqo kulaa mthombo oluhlaza phaya. Ndacinga, oh bethu, enjani indawo kumanzi? Ndiyakuhamba malunga nemayile ndiphume endleleni ukuya kufika kulaa ndawo, ngokuba yayindawo yenene yokusela. Oh, ayinjani ukulunga loo manzi, oh bethu. Bendingaba phaya kulaa ntlango eArizona ngoku ndisacinga ngawo. Laa mthombo umangalisayo ezantsi phaya ukuba nje bendinokulala kokuya. Njengoko watshoyo uDavide ngaxesha lithile, oh, ukuba ndingasela kube kanye, okwesinye isihlandla ukuba nje ebenokufika phaya kwaye ndahlala phantsi ngenye imini ndaza ndanento engaqhelekanga yenzekayo kum kwaye ndathi yintoni le ikwenza uvuye kangaka ngalo lonke ixesha ndinqwenela ukuba bendinokuvuya ngolo hlobo kutheni zange ndakubona udakumbile koko ndisiza apha akukhona kunye ukudakumba malunga nawe ndathi usoloko uzelela uvuyo uyaqhuma kwaye uhlahlazele kwaye uqhubekeke kusika okanye hlobo kubanda okanye bushushu nokuba yintoni usoloko uzelela uvuyo yintoni le ikwenza yintoni iyintoni ngokuba ndisela kuwe hayi ndathi ke mhlawumbi imivundla isela kuwe kwaye uyakuthanda kakhulu hayi ndathi ke yintoni le ikuhlohlozelisayo ngolo hlobo yintoni le ikwenza uvuye kangaka yintoni le ikwenza usoloko uzelela uvuyo ndathi ingaba kungokuba iintaka zisela kuwe hayi ngokuba ndisela kuwe hayi ndathi ke yintoni le ikwenza uzale luvuyo lungaka kwaye ukuba la mthombo obunokundiphendula buya kutsho oku zolani ubranham hayi ngokuba usela ndiyakuncoma oko kwaye ndingakukhuphela neentaka ndikhuphela wonke ubani ofuna ukusela kuphela kwento ofanele uyenza ukuze apha usele kodwa into endenza mna ndivuye asindim ohlohlwazelayo yinto engaphakathi iyandityhala yinto iyandihlohlwazelisa kwaye yiloo ndlela okungayo nobomi obuzaliswe ngumoya njengoko uyesu wathi wayekuyabona uninika imithombo yamanzi empompozela kubomi obungunaphakade ompompozayo uphokoka oko uqukuqelayo kokoko nokuba ubuninzi becawa iphezulu okanye ezantsi usephaya kulaa mthombo kutheni uya kuthatha inkqubo endala yobuhlelo nequla lizele zincukuthu kunye nezinye zonke uze usele apho kuloo nto idamileyo ngelixa umenyelwe kwithende umthombo ompompozayo ndicinga nje ukuba lityhala njani kwaye litshize kwaye libhobhoze kwaye lihleke kwaye livuye kwaye liqhume kwaye lidlale kubanda kunetha kushushu komile xa ilizwe lonke lalisoma wawuhlwahlwaza njengoko usoloko usenza ngoba wawunzulu uzinzile ezantsi ukuhla ematyeni uphuma khona owu ndenze ndiphile ngokwakuphokoka thatha konke okuzinkqubo zakho ezenziwe ngumntu ozifunayo yonke imithombo yakho edamileyo kodwa ndiyeke ndize kwi okanye amaqula adamileyo kodwa ndiyeke ndize kweli thende ndiyeke ndiye nje apho ugcweleyo uluvuyo lwam kukukhanya kwam ungawam ungamandla am ungamanzi am ububomi bam ungumphilisi wam ungumsindisi wam ungukumkani wam yonke into endiyidingayo ifumaneka kuye kutheni ndiyakufuna ukuya kwenye nayiphi na into mzalwane dade akunakuza kweli thende ngobu busuku akunakuza ukuba zange ube phaya akunalamkela lona ngobu busuku ngeli xesha sithobisa iintloko zethu amaqula aqhekekayo avuzayo athontsizayo ilizwe lithontsizela kulo ubumdaka busuka ehokweni nobezinye iintsuku kutheni kungenguwo lomthombo yona laa nto ayinakuhlala ngaphakathi eli thende likhulu lizele ligazi litsalwe emithanjeni ka-Immanuel kutheni ungamkeli oko ngobu busuku wangawuthixo angasincede ngobu busuku kokukoma umhlaba onxaniweyo njengoko umprofeti wathi ulilitye kumhlaba oxhwalekileyo ulela thende akunakuza kuye ngobu busuku ezintliziyweni zenu ngeli xesha sithandazayo bawo othandekayo wasezulwini akukho thende limbi njengoko umculo ucula akukho thende limbi endilaziyo kuphela ligazi likayesu ndazalelwa phaya ndakhuliselwa phaya ndifuna ukuhlala phaya kwaye ndifele phaya ndize ndiphinde ndivuke kwakhona phaya ebukhweni bakhe okokoko nkosi ndenze ndibe sebukhweni bakhe kuba akukho umbi endimaziyo hayi umgaqo hayi uthando hayi uthando kodwa ukristu hayi umgaqo kodwa ukristu hayi incwadi kodwa ibhayibhile hayi nayiphi enye akukho vuyo ngaphandle kwakhe mthathe yena kum owuthixo andikhathali nokuba kungangakanani na kwehlabathi endinakho liya kube lifile Ndiya kujikeleza ndithwele izandla zam entloko. Ndithabathe yena kum ndiya kube ngomkileyo Nkosi. Kodwa makabe kum yena ngoko uDisemba umnandi njengoMeyi. Ngoko akukho ndawo zishushu kwaye akukho ndawo zomileyo. Mqu nokufa ngokwako akunaloyiso. Masibe naye yena bawo. Nike yena ngokuninzi kulo lonke ikholwa apha ngobu busuku njengoko bebelinde kweli gumbi. Abanintsi kubo kufanele baqhube endleleni ngobu busuku njengoko besiya kumakhaya abo kwaye oku kungaba ingcinga yabo. Ndiphila kwela thende. Ndiphila phaya, ndisela ukutsha iyure neyure. Kwaye ukuba bakwamkeli oko okwangoku bangabangamkela yena ngoku ukuze babe nakho ukuthabatha ithende kunye nabo. Ndiya kuhamba nawe, ndiya kuba nawe de kupheliswe iphakade. Siphe ezi zinto bawo. Kwaye ngoku ngelixa sathobise iintloko zethu, ingaba kukho bani apha ngobu busuku okanye bangaphi abaya kuthi Nkosi ndithathe undise kwela thende njengangoku. Andizanga apha ukuza kuva nje, ndize apha ukuze ndifumane ukuthile. Ndize apha ukuze ndifumane wena Nkosi. Ndinesidingo ngawe ngobu busuku, ngena entliziyweni yam kanye ngoku, ungakwenza oko Nkosi. UThixo akusikelele, iNkosi isikelele wonke ubani. Bawo uyazibona izandla nangaphezulu najikelele kodonga kwaye nakwamanye amagumbi ngaphandle. Uyababona bona bawo. Ndiyathandaza kokuba uya kubanika yonke into abayisweleyo. Mhlawumbi bebesela kwiqula elidala elithile Nkosi, nje ekuphumleni embindini apho indoda ethile yombe iqula. Ingcolisekile zizo zonke imfundiso ezingaqhelekanga eziphika ilizwi. Ndiyathandaza Thixo ukuba ngobu busuku baya kuza kuye lowo ulelathende, elathende lobomi. Siphe oko bawo, ndibanikela kuwe ngoku ngegama likaYesu. Kwaye undixelele ukuba ucela nayiphi into egameni lam iyakwenzeka. Ngoku andisayi kucela oku Nkosi ukuba bendingacingi ukuba ibiyakwenzeka. Bendiya kuba ndikutsho nje oko njengesithethe sesiqhelo. Kodwa ndiyabathandazela ngokunyaniseka. Ndiyabathandazela ndikholwa ukuba uya kunika oko ukuthembisileyo. Kwaye ngoku ndiyakubasusa kwela qula ngobu busuku. Ndiyakubasusa kwindawo ebebesela kuyo apho bangonelisekiyo khona ukubasa kweli thende. Ndikwenza oko egameni likaYesu Kristu. Bangabakho Nkosi, mabasele kuwe amanzi aphilileyo, ithende lamanzi aphilileyo. Ngegama likaYesu, ndiyakucela oko. Amen. Siphe oko Nkosi. Oh, kuqukuqela, oh, kuhle. Oh, kundenza ndibe mhlophe njengekhephu. Akukho limbi ithende endilaziyo kuphela kodwa ligazi likaYesu. Yintoni engahlambisono samu kuphela kodwa ligazi likaYesu. Oh, yintoni ningandenza ndingcwele kakwakona kuphela kodwa ligazi likaYesu. Oh Yesu, philisa ezi Nkosi, siphe oko Nkosi ngegama likaYesu. Ndiyathandaza Thixo ukuba wena wazi into zonke. Akukho thende limbi ndilaziyo okuphela kodwa ligazi lika. Icinge, akukho thende limbi endilaziyo. Andazi enye into kodwa yena. Andinqwene likwazi enye into kodwa yena. Kuphela ligazi likaYesu. Oh. Oh, kuqukuqela, oh, kuhle. Oh, kundenza ndizibe mhlophe njengekhephu. Akukho thende limbi endilaziyo okuphela kodwa ligazi likaYesu.
ngelixa sicula oko kwakhona masixhawulaneni ngezandla omnye nomnye. Niyathandana? Ingaba kukho bani apha unento ngakomnye? Ukuba ukho, hamba uye kuyilungisa. Masingemki apha ngolo hlobo, yabona? Ukuba unokungalunganga ngakomnye, hamba uye kuyilungisa kanye ngoku. Kanye ngoku lithuba lakho ukuya uthi, mzalwane dade, ndithethe into ngawe, ndicinge into, beningajonganga ukwenza loo nto, ndixolele. Yabona? Yiloo ndlela yokuyenza. Masibe nelo thende kanye apha phakathi kwethu lonke ixesha, yabona? Akukho thende limbe ndilaziyo kuphela kodwa ligazi lika Yesu. Kukukuqela okuhle okundenza ndibe mhlophe njengekhephu. Akukho thende limbe ndilaziyo kuphela kodwa ligazi lika Yesu. Akamangalisi, akukho thende limbi asokuze sizityhefe ngezinye izinto. Sizahlule sishiye ihlabathi ngasemva, asisafuni kwakhona amatswele aseyiphutha namaqula aqhekekileyo. Siseluhambeni kunye nenkosi uYesu elalitye libethiweyo. Amen. Sitya imana esuka ngasentla, kwaye sisela sisitya ukutya kwengelosi, kwaye sisela elityeni. Amen. Akukho thende limbe ndilaziyo kuphela kodwa ligazi lika Yesu. Ngoku masithobiseni iintloko zethu. Sithandaza ukuba uThixo uya kusisikelela kakhulu ngobutyebi ngamnye kuni, ukuba ubabalo lwakhe nenceba ziya kuba nani kule veki izayo, kwaye ukuba nayiphi na into enokwenzeka ukuba omnye wenu unokutyibilikela ngaphaya komkhusane ngoku, khumbula nje ukuba ziiyure nje ezimbalwa zokulala nokuphumla side sihlangane. Khumbula ukuba abo basadla ubomi nabaseleyo abasayi kubaphangela abo baleleyo, ngokuba ixilongo likaThixo elaxilongo lokugqibela elesithandathu lisandula ukuhlokoma, kwaye elaxilongo lokugqibela njengetywina lokugqibela iya kuba kukubuya kwenkosi. Liya kuvakala baze abafele enkosini bavuke kuqala. Phumla nje kude kube lelo xesha, kwaye ukuba unokuthi ulimale, khumbula thabatha igama likaYesu kuwe njengekhaka kuso sonke isabatha, kwaye xa izilingo zikujikelezile zihlangene, phefumla nje elaa gama lingcwele ngomthandazo. Amadimoni aya kubaleka. Khumbula nje sithemba ukudibana nani apha kwicawa elandalayo kusasa. Zisani abagulayo nabaqhwalekileyo. Ndiyakube ndinithandazela, nindithandazele ngoku. Ndiyakwenza oko, yithini? Amen. Ndiza kunithandazela ukuba uThixo asikelele. Kamalongomthandazo, kama elihle, kama elihle olimnandi, themba lehlabathi novuyo lwezulu. Kama eli olimnandi, themba lehlabathi novuyo lwezulu. Ekameni likaYesu siyathoba, silala ngesisu ezinyaweni zakhe. Kumkani okumkani ezulwini, siya kumthwesa isithaba yena xa uhambo lwethu luqityiwe. Kamelihle, kamelihle, alimnandanga kwaye lilihle. Themba lehlabathi novuyo lwezulu. Kamelihle, kamelihle, olimnandi, themba lehlabathi novuyo lwezulu. Kusoloko kunzima ukunishiya. Nangona ndisazi ukuba niyavutha, kodwa kukho into ethile emalunga. Masi ivesi ibenye yento ethile, ningayenza loo nto? Ningayenza lonto, sikelelo iqhina elihlanganisayo dade. Bangaphe abayaziyo ingoma endala, sasiqhele ukuyicula kuminyaka eyadlulayo. Baye bendicinga ngobusuku, izandla ezibini ekhulwini ezishiyekileyo. Xa sasiqhele ukucula elaculo emnqubeni, size sihlanganise isandla somnye nomnye, sikelelo iqhina elihlanganisayo. Nabangcwaba abaninzi babo kanye apha emadlakeni. Balindile, ndiyakubabona kwakhona. Ndiyababona kanye ngelinye ithuba embonweni xa ndijonga ngapha ekumkhusane. Balapho. Masithobiseni iintloko zethu ngoku njengoba sicula. Sikelelwe iqhina elihlanganisa iintliziyo zethu. Uthando lobuKristu budlelwane. Ufana wangasentla Kwasi Kwasi Ngoku iya kwayo ubambe isandla somnye Ngoku thoba intloko yakho Isinika Intlungu Kapagati Kodwa futhi Siyakudityaniswa Ngentliziyo Sinethemba Kwaye sithemba Ukuba sohlangana Kwakhona Ngeentloko zethu zithotyiwe Ndinikezela umhlangano kumalusi ngoku Kuze kuchithakalwe